Someone be a new kimona. Oh, someone be a new kimona. What will you say to him when you see him? Tulaina ma tunasu judu. We bow, we prostrate. Mungu ni mocha tu. There is only one God. Oh. There is only one God, so Mungu yuko moja tu. Yeye niko ambaye niko. He is the I am that I am niko. Pokea sifa za mioyo yetu. Mungu ni moja tu. Is here. I is here. Ashera o dagono. Bali miungu ya kigeni wameanguka, wamevunjika. Mungu ni moja tu. Inua mikono yako juu kwa Yesu. Mahali hapa maana yuko hapa. Hotoki hapa vile ulikuja hapa. Wengine wenu wamebeba mizigo mingi. Wengine wenu wamelemewa hawajui watazame wapi. Nataka utazame Mungu aliyetu maana anabadilisha situation yako. Inua mikono yako juu kwa Yesu. Oh, ayai, ayai. The King of Glory is here.